Abakolosayi esura 3. Mwazukira wamu ne Kristo. Nolwekyo mulowozenga kubiri muguru, Kristo jatuddenga aliranye Katonda mu kifo ekisinga ebyabalala ekitiibwa.
Mulowozenga kubya muguru, so si kubya kunsi. Kubanga mwafa era obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Kristo obulamu bwammwe bwalirabika olwo namwe mulirabikira wamu naye mu kitiibwa.
Kale mutte okwegomba okubya okuli mummwe, obwenzi, obugwagwa, obukaba, okwegomba okw'ensonyi n'omululu kwe kusinza ebitali Katonda. Katonda asunguwalira abamujeemera ne bakola ebyo, era nammwe ebyo bye mwakolanga edda mu bulamu bwammwe. Naye kaakano bino byonna mubireke: obusungu, ekiruyi n'ettima, okuvvoola era n'emboozi embi biremenga kuva mu kamwa kammwe. Temulimbagananga, kubanga mweyambula obulamu obukadde n'ebikolwa byabwo ebibi ne mwambala obulamu obujja oyo yabatonda bwagenda ayongera okuzza obujja mu kifaananyi kye, mulyoke mumutegeere bulungi. Oluwaba tewakyali kwawulamu Muyonaani na Muyudaaya, mukomole n'atali mukomole, munnaggwanga atali mugonjufu, muddu oba ow'eddembe, wabula Kristo ye byonna era yali mu byonna.
Muli batukuvu abaagalwa era abalondemu ba Katonda. N'olwekyo mubenga n'omwoyo ogusaasira, mubenga n'ekisa n'obwetoowaze n'obuteefu era n'okugumiikiriza. Mugumiikirizaganenga era musonyiwaganenga buli lwe wabanga walina kye yeemulugunyiza munne. Muteekwa okusonyiwagana mu ngeri y'emu nga Mukama waffe we yabasonyiwa mmwe. Era ku ebyo byonna mwongereko okwagalana. Okwo kwe kunyweza ebintu byonna awamu mu kutabagana okujjuvu. Emirembe gya Kristo gyagaba era Katonda gy'abayitira okuba awamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu giramulenga mu mitima gyammwe era mwebazenga. Ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibeerenga mu mitima gyammwe. Muyigirizaganenga era mubuliraganenga mu magezi gonna, nga mujjudde okwebaza mu mitima gyammwe Katonda mumuyimbire zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye mwoyo byabasobozesa okuyiiya. Buli kintu kye mwogera oba kye mukola mukikole nga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita muyiye okwebaza Katonda Kitaffe.
Abakazi muwulirenga babbammwe ng'abakkiriza Mukama waffe bwe basaana okukola. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe era temubakambuwaliranga. Abaana bazadde bammwe mubawulirenga mu byonna, kubanga ekyo kisanyusa Mukama waffe. Bakitaabwe b'abaana temukaluubirizanga baana bammwe okutuuka okwenyiwa, si kulwanga baterebuka. Abaddu bakama bammwe ab'oku nsi mubawulirenga mu byonna, si lwakulabibwa kyokka ng'abaagala okusiimibwa abantu, naye mubaweerezenga n'omutima ogutali mu bukuusa, nga musaamu Mukama waffe ekitiibwa. Buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abakolera Mukama waffe, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti mulifuna empeera Mukama waffe gye yasuubiza. Kristo ye Mukama wammwe gwe muweereza. Oyo akola ekibi alibonerezebwa olw'ekibi kye yakola, kubanga tewali bakusaliriza.